Yes. Nyama iko.
Yeah.
Ni nini na wewe?
Oh yo yo. Yelelelelele yo yo yo. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikituma kaliema zangu napita. Asema zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikisukuma kaliema zangu napita. I lose my composure. Kajela sika naanza kunichocha. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna huruma bana. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikituma kaliema zangu napita. Asema zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikisukuma kaliema zangu napita.
For you, so put your phone down, cause baby I'm vibing with you.
You can have my passcode, oh baby give me yours. Una chati noma, kwa letters akunitoka wewe.
Masi pepa musigo,
jeni
kandi ni malipo. Masi pende kwa disco, kutuwa chese calypso. Come slowly, wine for me, usilete noma usijangori. Come slowly, wine for me, usilete noma usijangori.
Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikituma kaliema zangu napita. Asema zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikisukuma kaliema zangu napita.
Yeah. Wewe bana, wewe awewe shakusomaga. Wewe bana, wewe awewe shakusomaga. Wewe bana, wewe awewe shakusomaga. Wewe bana, wewe awewe shakusomaga.
Ninayo kitu. Nyinyi ndio mnaniambia mtu hapa nini? Mama ID kila mtu chukua papo kwenda kwa mama yake. Tunaenda. Mbona ninaambia mtu nini? I'm not.